yabuvuddeko gavana wa banki enkulu mu ggwanga lino Dr. Mike Atingego yafulumya ekiwandiiko ekyali kiraga nti omuntu omutakkirizibwa kujjawo ssente obukadde 50 buli lunaku so ng'ate kampani nayo tekkirizibwa kujjawo obukadde 210. Kakati no banki enkulu etangazizza ku kkomo ly'okujjayo ensimbi era egumizza abasuubuzi emitima gibabeere wamu.
Bw'oba oyagala okuweereza ssente ng'okozesa kye tuyita mu lufutifuti electronic funds transfer, tewali kkomo ssente mmeka z'oyinza kusindika. Bw'oba oyagala okukozesa enkola gye tuyita eya real time gross settlement, tewaliwo kkomo ku ssente z'oyinza kusindika. Ekkomo lino liri mu kujjayo ssente mu cash. Amabanka galagiddwa nti waliwo enteekateeka oba enkola egayinza okuyitamu okulaba nti abasuubuzi abali mu sectors ng'ezo ate limitizino zisobola okuggibwawo bwe waba nga waliwo obwetaavu. So ekyo kisoboka era nga banks ez'enjawulo zaalungamiziddwa ku ngeri gye bajja okukwasaganyamu enteekateeka eyo.